Much respect, Alvin Kiesel. Now I cannot lie, them say. Much respect, producer Steve M. Baby cool, I may say.
Gaba man, you gum, okola chokola. No mala no angula. Gaba magazi gum, okuita mum pum pum. No mala no yambuka. Gaba man, you gum, okola chokola. No mala no angula. Gaba magazi gum, okuita mum pum pum. No mala no yambuka.
Ngabwe bachokera abasinga abamanyi obulungi banjulira nti senyumya sesoma okuyimba natandika dda bwe mulimu gwe napatana era kale nfunyefunyemu lwamanyi nge nayolesa kati gw'onyize nti ebintu byesiba werabidde amanyi ge gabulamu yogerako ne munno atambula olyoka osobola okumufaanana kubanga oyera ayola oyolera awongaayiwayo abamanyi emazito sala magezi omusaleko wat oyera ayola oyolera awongaayiwayo eniwe labamanyi gemazito sala magezi omusaleko wat
gabamanyi gam okola kyokola nomala nowangula gabamagezi gam okuyita mu nkonko nomala noyambuka gabamanyi gam okola kyokola nomala nowangula gabamagezi gam okuyita mu nkonko nomala noyambuka
kale ebibi byasinze n'ebintu bingi byayononye abantu bangi bebanyize emitima mingi gyamenye lindako okunenya omanye gyava olyoka ovunane ku byakola maanyi ge ge gamuwanguza n'amagezi ge gamutambuza yasinziira n'awangula atyonoonya mugoba omusika tanuuluma isa okuwangula tumunenyeza maziga kidiba yasinziira n'awangula atyonoonya mugoba omusika tanuuluma isa okuwangula omunenyeza maziga kidiba
gabamanyi gam okola kyokola nomala nowangula gabamagezi gam okuyita mu nkonko nomala noyambuka gabamanyi gam okola kyokola nomala nowangula gabamagezi gam okuyita mu nkonko nomala noyambuka
yatutonda nti walibawa wangulo mulala nasemba atete yakisiba lero bamuwanguza tenchano semba
shaukanira kukunyikira nenzikiriza kyolina ekikuwanguza kuba mutima mutukuvu n'okusaba katonda ekyo kikola naye atemunanyikidde kale katugambe bibi byasinze tunulira mukisa gyegufudde oleme kuwaba birowoozo kubanga kikulu wekola n'amaanyi kendeza mululu munawangula oli munduulu oli munduulu osala bamusajja mu
gabamanyi gam okola kyokola nomala nowangula gabamagezi gam okuyita mu nkonko nomala noyambuka gabamanyi gam okola kyokola